ZLatestMusic.com.
Witty beats go crazy.
Chile One, Boy Cash J Mode.
Sumani seke sana, senina kukondepo. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibo kwana. Bambo siona, pepa zaka figati zaka ona. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwenye. So chabi, so chabi, so chabi. So chabi ndi mwenye. Chani chofuna kuni kontolo la sori. Diemwe nilini nane Diewe chabe ule Umushe sumani chile. That's not my problem. Yoni kani ya kosa nifakemu. Diemwe nilini Nizi wandala mazanga si zambili. Musan kontolo Lakini kukole wali siye nikole. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana, kati ni kusamba mukazi nkanaji. Bepa wambo samwa na vovala valibe bango posita. Wambo ziona, bewa zaka vikati zaka ona. So chabi, so chabi. Chani mwoba, piwa na msina singoli osoba. Senenga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye ni so chape, senike ya ringa ono wakame. Nineke ni amake, musta ni meke. Libeta fuli tuminko, so chabe. Nani kunipasa zina la bingo, ya isi ningabe.
Na vili mba nifuaka na tre Wafuanka pwe batinshaka na ke Ale moneka shana lende la pe Wafuna nika visie batinshaka leke Dasuna nikondepo soche Nyimbo zanga usa streame soche Bati uzafunika ukose Cause nikachosa iza endo lila konse When God says yes Kulibeanga chite reverse It might take me 5 years Cause patience is the key to success Ukama njine chakora nishinaiwe Kama njine hule nishinaiwe Ganjine kawala la sinichilaiwe Ndiye mweni nini sinichitilaiwe
Suma niseke sana yeah. Senina kukonde Unambo nitinki sana Nkani ya malavu mukazi nkala Bea pabambo sama na patina walibe wango kolewa Bambo ziona pewa za kafikati za kauna So chabi So chabi
So che.
So chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che.
So chabe,
so che.
So chabe.
ZLatestMusic.com
for the 4G music.